Nkosi, Nkosi, balashela nabantwana bakho, sasiye nesizathu somthiye eGolgotha. Nkosi, ndife, ndiye kuwe ngamafutshane, kancinci nje mzali, ndiboleke indebe. Ndithino ngoomama balahla abantwana, ootata bahlungula intsana. Osisabenzana kanjani, soxola ngomsomnye ndiyathemba. Ndithoko zizenzo ezibheke ecaleni, uthando lungekho ebantwini. Ingcula zengenibulale, zothula ngomsomnye ndiyavuma. Ndithiwe kukufo ushiye ngedama, hlukumezo lungapheliyo. Amadoda ashiye abafazi, soxola ngomsomnye inoba. Tanazani makholwa, ndizoxola ngomsomnye ndiyathemba, ndizovuya ngomsomnye ndiyanqwena nam. Ndizothula ngomsomnye ndiyavuma, ndizophendula ngomsomnye ndiyathemba. Ndizoxola ngomsomnye ndiyathemba, ndizovuya ngomsomnye ndiyanqwena nam. Ndizothula ngomsomnye ndiyavuma, ndizophendula ngomsomnye ndiyathemba. Ndizoxola ngomsomnye ndiyathemba, ndizovuya ngomsomnye ndiyanqwena nam. Ndizothula ngomsomnye ndiyavuma, ndizophendula ngomsomnye ndiyathemba. Ndikhangela usisi uthukile ekuqaleni kotshazimpuzi, bathi uyagula futhi ukhula ngegazi. Umntakamama tshutsha, suka umntakamama buya. Ubulumko sisi udinye khaya nje akakhuli ngegazi. Ndiyazi landibithethu solo ndiyayazi, nanzi nencwadi yakuba ezulwini. Calucalule bantwini bomntu omnye, zengozi nazo zidlala indima. Bawo ndive ngomsomnye ndizovuya na, yazi uba ngomsomnye uzobuya na, ngomsomnye uzophendula na. Bawo ndizoxola ngomsomnye ndiyathemba, ndizovuya ngomsomnye ndiyanqwena nam. Ndizothula ngomsomnye ndiyavuma, ndizophendula ngomsomnye ndiyathemba. Ndizoxola ngomsomnye ndiyathemba, ndizovuya ngomsomnye ndiyanqwena nam. Ndizothula ngomsomnye ndiyavuma, ndizophendula ngomsomnye ndiyathemba. Ngomsomnye ndizovuya na, yazi uba ngomsomnye uzobuya na, ngomsomnye uzophendula na.